Yeah. Zbijem. For my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, sigadi kwa kuzaa boy ambaye kichwa chake Tony Bay. Ungetoa mimba made ninge die leo, nani angekupa hizi pay? Mwanao sina kichwa cha papai, nakumbuka kuwa mama unani die. Bila luma zako singekopo hai, sani muda wako mama kujidai. Ulipofika umri wa ubishi mama, nilikujibu sana shiti mama, dharau nyingi na matusi mama, ila stili bado mini blessi mama. Askwana budi ni pambane, ili mladi nipate mani, nkupe gali upimbe mtani. We juu ujinga ulifanya ni kukane, love ikafanya tute ngane, yote ni uya natusa miane. I'm sorry you nipotele ni jinyi megali ntanunwa mwakani, zawadi special mommy for you ndo yeah. For my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama,
I'm for mama.
Usione kimya ukaisi mekukana, na lala semu zimeshindikana. Mwanao kila kazi naifanya kwa ajili yako mama. Navuja jasho siku na mchana, lengo nipate kinachopatikana, na kila kitu changu nachokiona kwa ajili yako mama. Asana budi nipambane, ili mladi nipate mani, nkupe gali upimbe mtani. We juu ujinga ulifanya ni kukane, love ikafanya tutengane, yote ni uya natusameane. I'm sorry you nipotele ni jinyi megali ntanunwa mwakani, zawadi special mommy for you ndo yeah.
For my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama, for my mama, this is for my mama. Yeah, for my mama, this is for my mama. Mama.
Daddy again.